Kwanja na wana panda kwenye chati na panda kama designer na gunga kush na wana na preach peace na wana na gunga glass na wana na gunga kali na wana tafuta chako pange usipangiwe let out ananda chunga sana usidandiwe I'm the best rapper nigga steady see way I'm cursed nigga I'm on my legacy way sawa na taa, basha yata kukata na weo nataka kunga, kaza zisake chapa kabla jazima yota, shake wengine na pesa bala, wengine na kufa na nja amsha ukungo jumba, pambana usikate tamasu zaliwa na kufa maskini kata mini mtoto wa uswazi na uswahili wangu we ni mtoto wa kishua na ushua wako wezi kumuona chura na ushua wako ila kwetu kuna chura na dabi yako
Manalana, wezi fanya nacho fanya Marapu wako wako hoi pumzi ndogo kwenye kona na wabana Tashika dabu atakoma, wakini kuta na jichoma Nikiwa high, nikiwa nduki ujue kina jofata ni noma Maniga, 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 you know I be kidding them Marapu wako wako wapi waleta be killing them Kamu you is country wizi maniga, wapuzi puzi si wataki maniga Makuzi kuzi nshenye chinja maniga, nataka pesa mchuzi mchuzi believe that Money time, no drama, usini you is sana Look at me, what you see, that nigga, Osama Sina time ya kubishana, luga yetu si bugana Real quick, real talk, work work, Rihanna Styles out, kujisifu tu, wezo wow, bado mdogo fool I swear in the name Yesu Christu, wasaji sex, taki ya vifu Hini dinji zaidi ya noma, na chana mpaka na washona Ukini ono juu, milku tena na noma Hey, 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 hey,